masima. Kulini zake nkugamba ke masima.
Nina masima, ulini zake nkugamba ke masima. Mkwano mkwagala, ulini zake nkugamba ke masima. Nina masima, nkugamba ke masima. Mkwano mkwagala, ulini zake nkugamba ke masima. Singa nalimani, yewe vyanyezo kukulira, yewe nyezo kukabasa. Manene chokola nefune ngeri nkakasa nti vye kugamba mazima sikulimba nsiri kugatika it's so hard to retain njagala omanye nti no kitabuse ntini bisolusi chokuluzinge kyonno kitegerekeka please babe I'm being against nkute mu musuma nina mazima uliriza ge nkugamba ge mazima mkwano mkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima nina mazima ge nkugamba ge mazima mkwano mkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima singa nalinyere sente ayaje sirina sente nalifubye kuwe ulicho yagala chona mikade kencho ya nebye nkola byonna mukwano tebijja sikyagala kuganza ye kugamba enkya esirimba nga bala we balimba sikulimbalimba olwokuba balimba njagala mpulirize nkutwale wange nkufumbira amatoke tulye ku kyennyanja nina mazima uliriza ge nkugamba ge mazima mkwano nkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima nina mazima ge nkugamba ge mazima mkwano nkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima singa nalimanyi ebyo byanyinza okukolera ebiyinza okukakasa manene chokola nefune ngeri nkakasa nti vye kugamba mazima sikulimba nsiri kugatika it's so hard to retain njagala omanye nti no kitabuse ntini bisolusi chokuluzinge kyonno kitegerekeka please babe I'm being against nkute mu musuma nina mazima uliriza ge nkugamba ge mazima mkwano nkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima nina mazima ge nkugamba ge mazima mkwano nkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima akurama yo moyo with the truth the bomb solo as nation with the truth the bomb mkwano nkwagala uliriza ge nkugamba ge mazima akurama yo boy with the truth the bomb solo as nation with the truth the bomb.